te wāhanga tuatahi mō te whanaungatanga.
Te whānau tangata, he mea whakamaori nā Urupiki a Minhenek. E kite nei au i ngā tino rerekētanga i te whānau tangata. Ko etahi he taumaha te wairua, ko etahi ka ora i te pukukata. Ko etahi ka whakapuaki i te hōhonu o rātau ao, he oi hei tā etahi atu ko o rātau ao te tūturutanga. He kanorau no o tātou kiri, ka pōraru, ka nanu, ka pārekareka. He koka, he mawhero, he hauratea, he tawa, he kenehuru, he kotea, he mangaeka. Kua tere ai au ngā moana e whitu kua tū ki ia whenua rā. Kua kitea ngā miharo o te ao, me te kore erite o te tangata. He manomano wāhine e mōhio nei au, ko hēni, ko mereheni te tapanga. Engari kaore tētahi tokorua e tino ori te ana. He rereke ngā māhanga ahakoa ka ori te tehanga. Ka rereke tonu o ngā ipo whakaro i a rāua e piritaha ana. I haina ka hoti te manawa, i ngarangi ka tangi ngā koraha, i kini ka kata ka tarawene, ā ka tonu i ngā takutai pāniora. I whenirana ka whāia ko te angitu, i meina ka whānau mai ka mate atu ai. Aha ko tātou pakurere kētanga ko ngā mea nui ka orite mai. Ka kitea ngā tino rere kētanga i wāinga i tēnā me tēnā. Engari he nui ake o tātou tauritenga i ngā tauwehenga e hoa mā. He nui ake o tātou tauritenga i ngā tauwehenga e hoa mā. He nui ake o tātou tauritenga i ngā tauwehenga e hoa mā.